Blog Talk Radio.
Bakunzi ba radio iteme, nongeye kubasuhuza turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi mutegurirwa kandi mukagezwa nanjye buri wa kane w'icyumweru. Uyu munsi rero ibiganiro byacu biratangiye. Nongere mbahe ikaze mu biganiro byacu. Turi ku itariki ya 24 Nzeri umwaka 2020. Ikiganiro cyacu rero n'uyu munsi mutegurirwa kandi mukagezwa nanjye Jean Paul. Reka rero nk'uko mwatereye akajisho ku kiganiro cyanyu, ikiganiro cy'uyu munsi ndashaka kuza kwibanda ku rupfu rwa Kalisa Mupende. Kalisa Mupende, benshi mu bakunzi ba radio iteme bashobora kuba abo twimukanye bararwibuka, barabizi ko naruvuzeho igihe kitari kirimwe gusa, nabivuze mu biganiro nka bitatu. Ariko noneho uyu munsi impamvu nifuje ko ndugarukaho nuko hashize umwaka wose Kalisa Mupende apfuye. Ntabwo ari uko gusa hashize n'umwaka Kalisa Mupende apfuye, ahubwo nuko hariho n'ibimenyetso bishyashya cyangwa se uruhare rwa famiye ya Kagame, ya Jeannette Nyiramongi, uruhare rwa Jeannette Nyiramongi na Kagame rugaragara, ndetse twabwiwe n'abantu bari bafunganye muri gereza babikurikiraniye hafi. Yenda dushobora kutavuga isoko y'amakuru yacu, ariko byumvikane ko aya makuru tugiye kuvuga kuri urupfu rwa Mupende Kalisa nyuma y'umwaka wose apfuye ari amakuru dufite avuye ahantu hizewe cyane. Kalisa Mupende rero ntabwo ari umuntu usanzwe, nubwo nta muntu ukwiriye gupfa, nta n'umuntu udasanzwe cyangwa usanzwe ku bijyanye n'urupfu. Ariko noneho kubera uruhare rwe cyangwa se imikoranire hafi cyane n'umuryango wa Kagame, nifuje ko twongera kurugarukaho no kugira ngo n'aya manyanga akomeje kugaragarira benshi cyane mu rubanza rwa Nyamvumba cyangwa se urupfu rwa Kizito Mihigo bigende bigaragarira buri wese yuko iyi ari imikorere isa nkaho ifitanye isano, ndetse ntabwo ari nkaho ifitanye isano, ahubwo ni imikorere ifitanye isano. Ubu bwicanyi bukorwa mu buryo busa, uburyo bumwe, ndetse bugamije gusa kugira ngo buzimanganye ibimenyetso by'amanyanga y'umuryango wa Kagame ukora mu bumafia, Italian mafia neza neza. Ariko ikintu gishekeje ndetse kiri mu bimwe bituma tukomeza kugaruka kuri iyi nkuru, nuko bamwe mu bantu bakiri kumwe na Kagame, nakwita ko ari hafi, batagira n'ikintu bashobora gukuramo yenda cy'isomo cyatuma bavuga bati yenda mugani nk'uko Kagame yabyivugiye ubwe, yuko igihe nacyo kizagera nabo bakaba aribo bagerwaho. Murabyibuka mu magambo Kagame ubwe yivugiye, yenda muranyemereranya ashyireho, ntabwo ndi buvuge byinshi cyane. Nta kintu atigeze abwira abanyarwanda cyangwa se n'abakorana nawe hafi na hafi, mumbabarire, yarababwiye ati igihe nikigera
namwe nzabakanira urubakwiye ni muri aya magambo Kagame yabivuze
what we waste it's a matter of time what we waste it's a matter of time
nubwo ushobora kuvuga ko yenda muri context yuko
muri context y'uburyo Kagame yabivuzemo yavugaga ko ari abamwanga cyangwa se abamurwanya ariko no mu bantu bakorana nawe hafi mu bya hafi nawe niko abagenzi arategereza igihe cyawe koko kandi ntabwo ari igihe Imana yakugeneye yenda we icyo yakugeneye akakwikiza noneho ibikurikira ni nk'ibi byabaye kuri uyu musore wo mugabo wari ukiri muto Mupende Kalisa wabanye nawe kuva ku murindi yageraho akamurya nk'uko amaze kubikorera Tom byabagamba ndagira ngo abantu bari hafi ya Kagame baba ari barukika rusisi baba ari ari ba wirirwa gasana baba ari Karuretwa Patrick n'abandi benshi benshi cyane bamwe barabizi ko ariko bizagenda ku gihe cyabo kizagera yenda baga playing ibyo bavuga ngo gupurenga safe ariko nta safe iba kwa Kagame mu bindi bintu turi buze kugarukaho nyuma yo kugaruka kuri urupfu rwa Mupende n'ababigize mu ruhare kuko nababwiye ndashaka kubibutsa uko byagenze ariko nkabaha n'amakuru mashyashya twamenye ndetse n'icyo yaba yarazise hari urubanza rwa Rusesa bagina rutegerejwe bazagaruka mu ruko ariko bakavuga ko azaza yambaye iroze sinzi icyo Kigali byishimiyemo ariko ibyo bikaba mu gihe European Union nayo yatabarije Rusesa bagina ko ari umunyagihugu w'Uburayi ndetse ko akwiriye ifungwa rye nako cyangwa se ifatwa n'ishimutwa rye no gufungwa n'urubanza rwe rukwiriye kuba investigated ntago bavuze ngo rukwiriye gukorerwa mu Rwanda cyangwa gukorwa mu butabera cyangwa se muri fairness ahubwo bavuze ngo rukwiriye kuba investigated uburyo yashimuzwe ifatwa rye bakwiriye kurikorera investigation benshi mu banyamuryango nako mu bakunzi ba radio iteme baratwandikiye bashaka ko twazabiganiraho ndetse bamwe barayisabira na professor Kambanda Charles ko yazaza nawe tukabiganiraho turiho turategura igihe gikwiriye aho tuzareba nawe ubwe geza afite umwanya ndetse aho tuzasanga hari byinshi dushobora kumubaza byabagirira akamaro tukamuhamagara bikunze mu cyumweru gitaha ndibaza ko bizakunda kandi tuzabibamenyesha hakiri kare hari n'ibindi mwari mwaransabye yuko namubaza kuzaza akabibasobanura birimo ziriya treaties cyangwa siriya treaty yasinywe hagati ya Amerika n'u Rwanda bakunzi b'ibiganiro byacu byaragiteme bakunzi b'ikiganiro cyacu yaba igihe n'iki cyangwa se uyu munsi reka nze mbabwire iriya treaty ni imwe muri treaties nyinshi zasinywe treaties ubwo ni uburyo bwo kuvuga contract hagati y'ibihugu n'ibindi nubwo bivugitse mu buryo bwa treaty kubera ko ari politique ariko ni amasezerano hagati y'ibihugu n'ibindi ni ibintu bimaze igihe kinini cyane bikorwa n'ibihugu byinshi cyane bitandukanye narayisomye page zose uko ari 8 mu by'ukuri mu byo mu buhanga bwa cyangwa se ubusesenguzi bwa Dr. Kambanda ntabwo natekereje ko dukwiriye kumuhamagara kuri iyo ngingo gusa reka tuzayimubazanye hamwe n'ibindi kuko ibi ni ibintu bisanzwe bibaho mu bihugu hagati y'ibindi y'u Rwanda rero narayisomye nsanga nta kintu kidasanzwe gihari kuri ariya masezerano ya defense hagati y'u Rwanda ndetse n'Amerika ibintu bavuga ko bashobora ko bakora ibyaha bakahanwa n'inkiko za Amerika ibyo ni bisanzwe ndetse hirya no hino aho Amerika ifite abasirikare ntabwo nareka kubabwira ko Amerika ifite abasirikare mu byinshi byinshi cyane bitandukanye yenda twafata bikeya tuzi bafite base muri Afrika muri Djibouti ikomeye cyane murabizi ko bafite ibyo bita African Command ingabo za Amerika zishinzwe Afrika bafite ndetse na muri Germany mu Budage bahafite ikigo gikomeye cyane cya gisirikare ndetse ku buryo banavuga ko ekonomi y'Ubudage ingabo za Amerika zikontribuwaho amafaranga menshi menshi cyane kubera ko zibayo kubera uburyo nyine zitanga ruguhaha ari mu masoko asanzwe ibyo kurya cyangwa se n'imyambaro n'ibindi zamo zihari byose n'amavuta yenda ni uburyo bwose bukoreshwa hariya muri spending y'ingabo za Amerika ni menshi cyane ntabwo ari aho gusa bafite izindi muri Japan ahantu hari ingabo za Amerika ni henshi cyane hari n'izindi ziba mu Buganda ariko zitari umutwe munini cyane ariko nabwo hari ingabo sinzi yenda ubushobora ko zaravuye ko zaroherejwe na Obama ariko abanyamerika bamenyereye kugirana amasezerano n'ibihugu byinshi ndetse ubu rero bakaba baragiranye n'u Rwanda ariye rero yo muri kwezi kwa gatano murimo kuvuga ntabwo ari aya mbere nka nubwo ari aya nyuma ahubwo ngina nasanze muri iriya nyandiko yenda abantu bafite amasezerano ya mbere bayadufasha cyangwa bayaduha nkuko babonye aya kabiri nta kintu kirimo na gatoya ahubwo bakoze reference ku masezerano yo bakoranye mbere kuri kubya Darfur ku masezerano bafitanye ku buryo bw'imikoranire hagati y'ingabo za Amerika na Darfur ndabizi neza ko indege za Amerika zatwaraga abasirikare b'u Rwanda kubajyana muri Darfur sinzi rero icyo bahinduye muri ayo masezerano kuko bavuze muri iyo nyandiko baravuga bati aya masezerano dusinye ubu ngubu asimbuye yandi yose yarahari banakora reference kuyasinywe hagati y'u Rwanda n'Amerika banza ari 2016 kubijyanye na Darfur ayo rero tuyamenye ahubwo byadufasha kumenya icyo bahinduye icyaricyo birasa nkaho tuyamenye bishobora kuduha umucyo niba yenda ibintu byarabaye bibi cyangwa se byarabaye byiza ku ruhande rw'u Rwanda ibyo niho dushobora kubimenyera mu bindi bintu rero turi buze kuvugaho ni Kangondo nayo ndaza kuyigarukaho ariko noneho tuze gusa kwiyumvira amajwi yabare abavandimwe bacu bakoze ibikorwa by'ubutwari nta kindi uretse umunwa wabo ijwi ryabo baravuze bavuga uko batekereza ibyo nibyo dusaba buri muntu wese nibyo dusaba abasirikare nibo dusaba abaturage nibyo dusaba abahemukirwa abanyamakuru ababuzwa uburenganzira bwabo bose nta kindi ni ukugira ngo bamenye uburenganzira bwabo niba udashobora kwitandukanya n'iya leta reka gucinya inkoro nk'uko Kizito amini nk'uko uriya musazingo ni Bamporiki yabivuze ndavuga Kizito kubera ko Kizito ejo igikombe bamugeneye nibwo azakibona bazagitanga ejo numva saa sita ndaza kugaruka ku masaha n'umuhango ubwawo ariko igihembo giteganyijwe gutangwa ejo kuwa gatanu ku itariki ya 25 nk'uko nari narabibabwiye mu kiganiro cyacu cy'ubushize ubwo nababwiraga ko yahawe iki gihembo YouTube mu Rwanda zigiye guhagarika ntabwo bafite ubushobozi bwo guhagarika YouTube ariko barashaka kugira ngo umuntu wese ukoresha YouTube mu Rwanda yiyandikishe nuko ngo bari abitwa umubavu bitwa kwezi bitwa kuri mbona kwa Karasira Aimable abo bose bazabasaba yuko biyandikisha nk'abanyamakuru noneho ngo bakagengwa na RMC kiriya kigo kishinzwe kugenzura umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda ntabwo ari ibintu byiza rero birumvikana ko abantu benshi bazajya bakora batiyandikishije ntabwo YouTube ushobora kuyinigaho waburi hose ndetse nkaba nakwifuza ko natangi inama ku bantu bamwe bafite za YouTube bamwe mutangire muzifungure muzite amazina atandukanye yenda mu gitu kwezi Uganda cyangwa se ba ahandi n'ahandi kuko bazagusaba kugengwa nari ya mategeko bagufunge bitwaje ko wanyuranyije n'amategeko byaba byiza rero ko mufungura channels ziri hanze abandi mukazabikora muniga yenda amajwi nk'uko nk'abandi basigaye babikora ariko intention ya Leta y'u Rwanda yo yayerekanye ko ishaka gufunga itangazamakuru gutanga ibitekerezo mu buryo bwigenga benshi bakorera kuri ziriya YouTube ni ukuri mbona nk'uko Aimable Karasira bivuga ni opinion y'umuntu nuko abona ibintu ntabwo ari ukuvuga ngo nitangaza makuru ngo agomba kugengwa nuko ngo ushobora kumwemera cyangwa se ntumwemera ntabwo ayikugurisha urijyana ukajya kuri YouTube ukajya kumva ibyo avuga akavuga uko atekereza akavuga stories uko yazibonye ntabwo ari ngombwa ko ajya kuba registered cyangwa se ajya kwiyandikisha kuri YouTube nkuko natwe tutari ngombwa ko tubikora igihe ari kuvuze ko ngiye gukora business yitangaza makuru icyo ni ikindi gitekerezo gitandukanye icyo gihe RMC yakugenzura YouTube Facebook nonese nabo muzandikisha ngo Facebook nazo murazihagaritse bira ni kimwe no gutanga ibitekerezo kuri Facebook ni ibintu biri associate na email yawe ya Gmail ya YouTube ya Google ariko kubera ko leta y'u Rwanda idashobora gufunga Google ko nayo irayikeneye ndashobora gufunga YouTube kubera kuri associate na Google ahubwo yahisemo kubwira abanyarwanda ngo bagomba kwiyandikisha ngo bagomba kwiyandikisha bakaza bese bakavuga ko bakora umurimo witangaza makuru nibi nubwo abutangira ibitekerezo byawe byo kuri YouTube nk'umuntu usanzwe ibyo bavuze ko bigomba kugengwa n'itangaza makuru kuri iyi ngingo rero ndashaka kuzahamagara umwe mu banyamakuru mu Rwanda bamaze igihe bakazahidusobanuraho ndetse tukabaza uko bayakiriye ni mu biganiro byacu by'ubutaha ntabwo turi setting umunsi ariko tuzaza kubaganiriza Rayo Sport nayo n'indi nkuru ishyushye ariko nkuko nayo babwiye inkuru ndayirekera Ashire Kamana arimo arayikoraho ikiganiro arayiteguraho ikiganiro ubwo rero tuzumva icyo yaduteguriye ariko amakuru magufi nuko bahinduye ubuzi bwabahaye abayobozi temporaire cyangwa se bagateganyo bahirika ubuyobozi bwayo bavuga ko babaye bawuhaye uwahoze ari meya wa Nyanza unawe banza ari usigaye ukuriye iri yashyirahamwe ry'amarushanwa y'amagare mu Rwanda impamvu rero ni iyo tarasobanukirwa ariko tuzayigarukaho mu biganiro byacu by'ubutaha amagufa akomeje gucukurwa mu Rwanda tuzayagarukaho kuko hari ibintu bimwe na bimwe bitara ntarashyira hamwe kuri iriya nkuru yo kwa Simbizi inkuru ya nandikiwe n'abantu benshi benshi cyane muri inbox bambwira yuko bashaka kugira icyo bayimbwiraho ndetse bavuga kuri ya muryango urengana bakwiriye ubutabazi byanze bikunze kuko ubu muri gereza amakuru ngo bamaze kumenya nuko barimo bakoresha bamwe mu bantu bafunze kugira ngo bazajye bashinjana noneho bikize abo badashaka bavuga ko ngo bahisha ukuri ngo ntibababwira ibyari ya magufa icyo nababwira rero ntasubiraho nuko ari ya magufa ari amagufa ya y'abantu bishwe n'inkotanyi bakaba rero bashaka kugira ngo bahitire abacikacumu hamwe n'abacikacumu bayita amazina ariko ukuri nuko umuntu wari umujyanama cyangwa se njya muri njyanama icyo gihe wari ukuriye ibyo bintu byo gucukura Gakire Aimable ubungubu ushobora kuba ukora muri presidence nk'ushinzwe ibinyabiziga uwo muntu rero niwe wakingiye ikibaba FPR inkotanyi ndetse akaba yarabigororewe kubera yuko yabonye ari abantu baziritse akandoyi agahita avuga ati mupfuke vuba vuba kuko aba ati nako ngo imiti iradushiranye ari ukugira ngo hataza kumenyekana byinshi kandi bashaka gukomeza kugira amabanga urubanza rwa Nyamvumba ruzagaruka ejo bundi ku itariki 29 tuzabigarukaho nkuko nababwiye rero banyarwanda banyarwandakazi inshuti z'iki kiganiro cyacu ndagira ngo tugaruke ku rupfu rwa Kalisa Mupende wishwe yishwe n'umuryango wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame murabizi ko atari kenshi mwitanya ku Paul Kagame ariko ndashaka kugira ngo mbimwite ku muri uru rwego kumva ukuntu ibyo yakoreye uriya musore uriya mugabo wari ukiri mutoya mu bijyanishe niyo titre ye y'ubu perezida mwumva amahano abera muri kiriya gihugu noneho abo bantu bose twavuze tuvuga Nyamvumba urubanza rwe ruzagarukeje ubundi turavuga ba Wiriruki Karusisi ba Patrick Aruretwa bariho bavuga bati ubu noneho babandi bari imbere yacu barahavuye wari uhari imbere ari byabagamba Kalisa Mupende ba David Himbara abo ntago bakiri urusika hagati yacu na Kagame ubu ni twebwe hagati ye nawe nabo bamenye ikibategereje. Nkuko Kagame yabyivugiye ati ni igihe gusa, ubundi igihe cyanyu namwe nkabakozaho imitwe y'intoki. Reka rero mukanye gato umunota umwe dutangire ikesi ya Kalisa. N'impamvu uyu munsi ari ngombwa ko twongera kuyibutsa abanyarwanda ndetse n'abakunzi ba radite. Bakunzi ba radio iteme, reka nongere mbahe ikaze kuba dusanze muri studio bakinjira nonaha. Ndiho ndababona, nagira ngo mbibutse yuko turimo tuganira ku rupfu rwa Kalisa Mupende. Nubwo rumaze umwaka umwe rubaye, ni urupfu rw'ingenzi cyane mu mateka y'u Rwanda cyangwa se mu mateka y'uriya muryango wa Kagame na Nyiramongi, cyane cyane ko rukomeza ku expose bu mafia bwabo nk'uko nabibabwiye muri iriya rubanza, urubanza rwa Nyamvumba, urubanza nababwiye nkunda cyane kandi nzakomeza gukurikiranira hafi cyane, kandi nshimira n'abantu bamaze iminsi batwandikira ibitekerezo kuri urwo rubanza. Kalisa Mupende rero kimwe n'abandi bose bakurikiye raditeme ndetse n'uburyo urubanza cyangwa se urupfu nigeze kubivuga ku gihe ni hashize umwaka byari byose. Benshi twari kumwe, benshi twarimukanye aho nakoraga kwitahuka, bazi yuko ubatari ikintu gishyashya ngiye kubabwira, ariko harimo elema nshyashya ntigeze mbabwira kuri rupfu, kandi rukaba uyu munsi ruri relevant cyangwa se rusa nkaho mbese ari urwakozwe ejo, kubera ko uyu muryango uburyo bamaze iminsi bica abantu ni bumwe. Igisabwa gusa ni ukugira ngo twege tubisobanukirwe ko tunamenye n'impamvu impfu nk'izi ngizi zibaho. Kalisa Mupende yari umuntu wa hafi cyane kwa Kagame cyane, ariko ku buryo yanamusabiye igihe yajyaga kurongora Kagame niwe wabaye se, niwe wari papa we, niwe wanakoye aramwica. Ni ibintu by'ingenzi cyane kutibagirwa urupfu rwa Kalisa Mupende. Ni na byiza cyane ku Banyarwanda benshi muri rusange kugira ngo twebwe turufateho urugero, cyane cyane no ku bindi bikorwa bisa nabyo n'urupfu. Ndetse ni na ngombwa cyane kuko bikomeza kugaragaza amanyanga FPR n'ubu buryo bagenda bikiza bamwe muri bo. Kagame ndabizi neza ko hari igihe azagera akavuga ati noneho nakabaye impamagara ntawe mbona hafi, nkuko muri buze kubibona ubwo bahamagara gasakure muri rupfu kugira ngo aze kuzura Mupende. Uyu munsi biramutse bibaye nta muntu bashobora kubona bahamagara, nta muganga nka gasakure ndavuga ubwo wari wegereye hafi cyane, tureke n'ubuhanga bwe na expertise yari afite, ariko nta muntu wari proche ye nkuko gasakure yari ameze mu baganga. Yajyanaga ahantu hose yajyaga, akaba afite access kuri records ze, ari nkawe physician niwe. Nubwo nta rupfu rw'inzira karengane tudakwiriye kwamagana, ariko uru rupfu rwa Mupende ndagira ngo abatwumva badategeza ko ari ukuzura kaboze, ni byiza cyane ko turuvuga muri iki gihe. Nyuma yaho, nyuma hafi y'umwaka wose, niho Kizito bamwishe. Ntanubwo yenda kuko umwaka wabwo turarangira, ariko mu buryo bumwe ariko nibura nabare hafa aho ngaho baje bamenya uwo yanze Kagame n'umuryango uko bigenda. Yagiye rero Penda kiri muto cyane, n'umuntu wakubaye mu gisirikare umwana uvuye intambara irangiye yoherezwa mu mashuri ahabwa opportunity zo kujya kwiga. Avenir ye cyangwa se future ye yari iri guaranteed, yari afite mbese yari yizeye ko keretse aguye mu mpanuka ariko nta kintu yari kuzabura. Mu myaka mike cyane 30 na yari yamaze kuba directeur, yari yamaze kugira position zikomeye cyane muri leta, harimo no kuba directeur cyangwa se na co-chairman wa board of directors ba BRD ya banki nyarwanda ishinzwe nako gutsura amajyambere. Amafaranga ajya mu hariya ni menshi cyane, ndetse biri mu bintu bimwe batigeze bavuga cyane ku rupfu rwa Kalisa Mupende. Ni mu victime wa Italian mafia ya Nyiramongi ndetse na Kagame mu byo turibuze kureba mu kanya. Nubwo rimwe na rimwe hari igihe dushaka kuvuga Jeannette gusa ntituvuge uruhare Kagame yabigizemo, ariko we n'ukubera ko uburyo nyine bararabisetinze kugira ngo nibura hagaragare wa muntu umwe gusa usigara avuga ngo njyewe ndakeye, ibi bintu ntabwo nabyinjiramo. Nuko ntari mbizi, nari hanze, nari busy, nari mfite ibindi ndimo ndashaka kubikurikirana. Nibyo mujye mubona iyo yagiye kujya gusura abaturage akaba ngo kuke ngo ahangaha ngo hatari amashanyarazi, ngo hatari umuhanda, bakarara bahinga ijoro ryose ngo barimo barabikora, ngo nyakubaho ngo babikoze ngo ariko bamenye ko ugiye kuza. Yabagabise ababise nuko nyine bishaka kugaragara ko koko we ari umwami tica rubando, umwami tica akajya hari agafata ba bandi ba punching bag barimo bamora iki barimo bakaboneka akababwira ati mwebwe mwabakinga mukubazi ko nyine uravuga ngo ndi ya fan ntabwo bazi ko nta kindi kintu ari buvuge babwira ati urabiza ariko twarabikubwiye. Niyo mayiriye ni nabwo buryo yiba nkuko nayo babwiye ejo bundi mu kiganiro mu buryo yabikoze igihe cyambundu biba abantu bo muri Simerwa ba South Africans bavuga ngo afitemo komisiyo ya miliyoni 2 z'amadolari Ines Mpambara akaba naive akagira ngo yenda Kagame ntabizi, bagahita birukana mbundu mu bintu byabikora ku giti cyabo yarabereye mu president. Ejo bundi byabaye kwa Nyamvumba nabwo Kagame arashaka kwigira umwere, kandi bimaze kugaragara ko abasirikare biwe aribo bagiye gutocaringa Nyamvumba bamuhata kwemera ibyo atakoze. No muri urupfu rwa Kalisa Mupende yabaye nkaho ashaka kugaragara nkaho ntahuriye nabyo, ariko abyicayemo ari inyuma yabyo. Yes, nibyo ko Jeannette Kagame arimo ayubaka empire ye, arimo ademonizing abantu bavuye mu Bugande, agashaka kwerekana ko byenda bafite inyungu z'umuryango wa Kagame barimo kurengera, ariko we ashaka kugira ngo agire access ndetse hatazagira yenda ikintu cyamucika cyamuriya rugo, haba mu rwego rw'amafaranga, haba na influence y'abakozi. Mbere ndabizi ko yari afite ikibazo gikomeye cyane cyo kwinjira muri yabiro, ajya gutangira kujya yirukanisha bitwa ba Yvonne n'abandi bose batagomba kuhakandagira, ariko ubu ngubu nyine yamaze kwagera ashaka kugira ngo asigare abantu bose abakangisha cyangwa se abwira Kagame ko ari bikangisho, kubera ko asanzwe azi ko Kagame ari umuntu uri insecure, umuntu ugira ubwoba cyane, uvuga ati ubwo ashobora kubwira ati kanaka buriya arashaka iki niki, interest zacu zibangamiye, akaba azi ko nta gutangira ihaba uretse ku crashing, ukandagira umugani nk'ikimonyo n'ikamyo. Mbere yuko nkomeza kuri fax cyangwa se ku makuru ya Kalisa Mupende, hari amakuru naje kumenya uburyo Jeannette Kagame adiringa n'abambasaderi muri mu Rwanda mu mahanga. Buriya ngo kuri akuntu Kagame ahora mu kirere buri gihe, Jeannette ngo afite abantu bo muri abastaff bo muri kwa First Lady nyine Première Dame abwira bagakora ubushakashatsi ku minsi mikuru iba mu bihugu hirya no hino. Yewe nk'igihe umukuru w'igihugu ari buze gutaha uruganda runaka mu gihugu runaka apana urw'u Rwanda, abo ambasaderi bagomba kubimenyesha presidence bakavuga ko hari opportunite yo kugira ngo umukuru w'igihugu nka Kagame agende yicarane n'abandi bayobozi bangana. Noneho bamara kubabwira ba ambasaderi bakagomba gushaka invitation muri icyo gihugu. Noneho Kagame agasigara afite invitation nka 40 agahitamo izo azajyamo, bagatanga n'amafaranga ishyano ryose yo kugira ngo bivuge ibigwi, bavuga impamvu aza n'ukuntu hari ingenzi kubona ashobora kuza. Uzarebe nibyo bita state visits ziba mu Rwanda cyangwa se zikorwa na Kagame akora hanze y'igihugu, ni nke cyane, ni mbarwa. Impamvu ari mbarwa ziriya bita state visit ni za zindi bategura abasirikare, bagategura za dina bera za bande dina ziri donc bagasangira nandi kuri ibihugu n'abaminisitiri, ni gake cyane bibaho. Buriya niyo mpamvu ubona Kagame umubona ava mu ndege yinjira mu modoka akagenda ukamubona yicaye mu bikundi runaka, ntabwo izi ari state visit. State visits ni za zindi abakuru b'ibihugu baba batumiranye hagati yabo, ariko biriya bindi by'aba yagiye kubera ko yumvise ngo muri Harvard University hari isomo ngo bashaka ngo umuntu waza kuvuga ikintu Rwanda rwavuye muri genocide rukaba ruriho ruzanzamuka muri economy. Ibyo ntabwo ari state visit, arazaza nk'umuntu usanzwe uretse ko yageze naho abafite aba secret service nka babiri na Habyarimana yarabafite bamugenewe. Bagomba gukomenika urugendo rw'umukuru w'igihugu muri Amerika kugira ngo hajye umusegeze ikibazo baba bafite abo bagomba kubibaza cyangwa se abantu bashinzwe gukorodona iyo visite ye. Nibwo buryo rero mbona abaguruka ahantu hirya, musubire muri YouTube murebe state visit Kagame yaragiye, yewe nubwo haba ari muri Kenya cyangwa se muri Uganda, mumbwire ngo ni zingahe. Ahandi bajyaga nko muri Uganda Perezida Museveni akamwakira yambaye ga ku kuboko, ntabwo yari state visit. Muri Kenya ntabwo ari state visit. Igi uza mubona yagiye ngo kuri university yagiye kuvuga, state visit ziba muri icyo gihe ubona bateguye bande salute dina n'abaministri n'abandi bantu bakomeye cyane muri icyo gihe, niyo state visit. Ntabwo ari izo rero bakora ngo iziriya zindi zingwa, impamvu bitari za state visit rero tutabona, ahubwo tukabona ziriya 40 za buri nka kabiri mu kwezi ngo niziba zateguwe na Jeannette, kuko ngo bashaka ko ava mu gihugu kubera ko abizi ko abikunda. Noneho akatema ikirere nawe bwo ni na Jeannette, of course babikunda babazi ko rwo bibiramo za BNL no gusahura igihugu. Ariko noneho reka ngaruke kuri uru rupfu rwa Kalisa rumaze umwaka. Nubwo BRD batigeze bayivuga mu rupfu rwe nk'uko twebwe twabitekereje, nako nk'uko abantu bamwe batangiye kubivuga agipfa, ariko igihe yari chairman wa board of directors nibwo yashatse kumenya byinshi birenze kubera gestion management ya BRD. Mubyibuke ko turatsinze, yaramaze kugwa mu mahanga hanubwo ari nabyo gusa Musoni James na bakabarebe, hari ibintu bimwe na bimwe tutaramenya, ariko nzakomeza gukurikirana nuko nababwiye ari inkuru izapfa kugenda gutyo gusa kubera ko irimo byinshi cyane birimo buriya bujura nako igihugu bagisahuye. Ubona ubu ngubu ariho bashakisha inzira yatuma yenda bagura ibintu ku murongo byarabananiye, amafaranga yose yakabaye bafasha baragiye bayajyana mu mifuka yabo bajya kuyemvestisa mu bihugu by'Abarabu no muri Dubai na bariya bashishtakar ni bari ko babita. Muri BRD yari ikibazo gikomeye cyane yashaka gukurikira nyuma y'imikoreshereze y'amafaranga yari bavuga ko Musoni James yarabifitemo uruhare, ariko noneho bagatinya ko ashobora koko kuzatamaza cyangwa se kuzabona byinshi atarakwiriye kumenya. Kagame bashaka kwigira nyoni nyinshi kubera ko Kalisa Mupende c'est vrai que nubwo yari afite discipline ya gisirikare yubahaga Kagame nk'uko yubaha se, ariko hari ibyo Kagame atashaka kumwereka ko ari igisambo, yashaka kumwereka ko washaka inyungu z'igihugu. Akaba ariyo mpamvu muri BRD hari ibintu bimwe batashaka kumenya. Njyewe mbona iyo ni analyse yanjye bwite, BRD ishobora kuba ariyo yazize kuruta ndetse na biriya ngiye kubasomera bavuze ko bamureze kiriya gihe, ibyo bavuga ko yakoreye mu Rugwiro igihe yari DAF BRD nicyo cyari kibazo gikomeye cyane, kuko hari hagiye kuzaboneka byinshi cyane bigaragaza uruhare rwa Kagame muri ya bintu yakoranye na Musoni James. Yari skandale ikomeye cyane, ariko ntabwo yigeze anayishyira ahagaragara kubera ko aribwo yatangiye guhigwa bukware. Reka ngaruke kuri facts zo mu Rugwiro. Bavuze ko hari tapi yaguze, mwibaze namwe tapi carpet cyangwa rug, ngo yatanze uruhushya cyangwa se ngo yemeye ko bayigura ku witwa Kazora, wari warabaye blacklisted ku bantu batagomba kugurirwaho ibintu bya leta cyangwa se muri presidency. Ibimenyetso bavuga ntaho bihuriye n'ukuri. Kavise Mupende ibi bintu bamujijije neza n'ubumafia bujya gusa n'ibyo byo kwa Nyavumba. Ntabwo navuga ko Mupende yari naive, cyane cyane ko nziko yari asanzwe aziranye na Kagame, ariko hari ikintu kimwe atigeze kumenya kijyanye na ruswa cyangwa se ubujura bwa Kagame akora, akibaza ko kwakunda avuga ati abantu tugomba kubakurikirana. Ntamenye uruhare rwa Kagame muri ubwo bujura. Ndibuka umusirikare witwa Gasuriyeti na Ruraza wapfuye akagwa hariya kanama, arashwe n'inkotanyi n'abasirikare b'u Rwanda bakamutega mbusha ari hafi ya bene wabo kwa Colonel Biseruka Kanama, bikaba pretext yo kujya guhumba abantu muri Kanama, bavuga ngo ni abantu bo muri Kanama ngo bahishe ngo abacengezi ngo baza gutega mbusha abasirikare b'u Rwanda barimo Lieutenant Ruraza. Lieutenant Ruraza wari umu IO, yari umuntu ushinzwe ibintu bya ransenye muri Kanjepe, of course kugira ngo bamutume ku Gisenyi bagira ngo n'uburyo baza kumutega ataha bakamutega mbusha. Barangije baza bamara abantu bose bo muri Kanama kuri ya Rusisiro, bababeshyira ngo nibo bishe Ruraza, ariko imitwe yari ukugira gusa rwa rwitwazo bashaka kubahumba, ariko bavuga ngo bishe umusirikare w'inkotanyi kandi umusirikare yapfuye kubera ko yarakora investigation y'ubujura abasirikare bakoze ba FPR muri Majerwa. Noneho Kagame kigiranyo ni nyinshi ngo arakora investigation, hanyuma uretse kubibaga ibintu bakabijyana no muri Kenya icyo gihe ntambara ikirangira, noneho Kagame agashaka kwerekana ko warwanya ruswa kandi bizimunga icyo gihe nawe yari abikomeye mashaka kumenya abantu bero basahura igihugu. Kagame ashaka kwigira umwere. Ruraza bamuhakazi ko gukora iryo perereza rya bamwe mu basirikare barimo bakora buriya bakoze buriya bujura, bafite uruhare muri bujura kandi babizi ko nabo barimo, babona investigation ziri hafi kurangira. Ruraza ari umwe mu bantu bagomba gutanga izo raporo, ndetse ari wari ukuriye wari mu bantu bakomeye bagombaga gutanga raporo, bamutega mbusha baramwica, abaturage ba Kanama bose barahatikirira. Ari amanyanga maguye gusa yakozwe kugira ngo bakavaringe iyo investigation yo kuzigira isohoka. Kabisa sinzi ko yabaye naive ngo atekereze yenda ko nka Ruraza ko yenda hari ko Kagame arwanya ruswa, arwanya ubujura, agashaka kwerekana ko biriya bintu byo muri BRD Kagame yabatabizi. Nibishoboka, hari nta ushobora kwiba n'urumiya Kagame atabizi. Hanyuma rero baza gushaka uburyo, presidency za gushaka uburyo bamubamba bakamwica. Ku bantu bamwe batigeze babyumva, ibi biraza kubafasha kumva ibyo twavuze umwaka ushize, yenda mbisubireho gatoya kugira ngo namwe mujyane natwe. Ibintu byinshi nk'uko nabivuze ngitangira, nibwo twamenye kuri 20 z'ukwezi kwa hari mwaka ushize, ukwezi kwa 9 20 yuko yapfuye. Birashoboka ko yapfuye ku 18, birashoboka ko yapfuye ku 19, ariko nibwo bamubitse bakavuga ati Kalisa Mupende yaguye muri gereza. Amakuru dufite nuko basanze bamukubise ikintu kimeze nka ferabeto, abantu bakatubwira ati kuko yakoraga ibintu bya karate afunzwe, birashoboka ko yabanje kurwana nabo cyane. Yagize urugendo rukomeye cyane muri iriya gereza ubwo bantu bamufunze, ndetse yarafite kuko yagerageje ubwo yari ku murindi abantu bavugaga ko bashaga no kumuroka ibyo ariko sindabigara ndabigeraho ikintu kinsetsa gusa n'ukuntu Kagame yica abantu bafunze ashora kubagumisha muri gereza igihe cyose ikintu gituma atabafunga bakaguma igihe cyose n'iki yabaye DAF wa presidence umuntu ushinzwe administration na finance amafaranga ariko noneho abana chairman wa BRD board yaba directeur ya BRD n'umuntu wari ukomeye cyane akiri muto cyane ku itariki 15 ubwo natangiye amateka ye 2009 nibwo Kagame yamuhamagaye ngo aze amwitabe muri presidence 15 z'ukwezi kwa gatatu 2009 urumva ko ni myaka 11 ubu ngubu ageze mu nama icyo gihe Frank Mugambage ni wari directeur de cabinet yari yungirijwe na Ines Mpambara nawe uri mu bibazo bikomeye muri iki gihe ubu ngubu ashobora kuba yabyutse mu gitondo aravuga ati uyu munsi ndabyutse ariko ejo sinzi uko bizarangira yewe n'umugabo we ndetse wagiye mu muryango wose harimo David Himbara harimo n'umukapiteni witwa Mabre Rudahunga bamwe urumva ko bamwe sinzi ahantu bari ariko abo nibo bari muri iyo nama noneho Kagame arabaza ati kuki mwanyiranyije n'amabwiriza kuki mutubahirije amabwiriza yanjye natanze ko nta muntu kwa kazora ndagira ngo abo turi kumwe kuri uyu murongo cyangwa se n'abadukurikiye kuri YouTube mukore reflection musubire inyuma gatoya mutekereze kumva umuntu uvuga ngo Kagame perezida w'igihugu avuga ngo kuki mutabahirije amategeko nababwiye yuko mutagomba kugura makapeti kwa kazora s'il vous plaît président de la république avuga ngo kapeti niwe uregulating aho bagura kapeti iyo kapeti yagurwaga yajyaga kwa ministre Romain Murenzi warushinzwe IT icyo gihe technologie na science ariko mumbabarire mumbwire Kagame winjira no mu matapi akavuga ngo kuki nababwiye ko mutagomba kugura ibintu kuwitwa kazora uyu munsi mwumva ko musekera yagiye kugura kapeti kwa kazora akayitwarira nako akayijyana yagiye mu ofisi ya Romain Murenzi bekanzeme mpagaze ahangaha ntarasubira kuri fact za Kagame nongere subira inyuma gatoya kuri story bijya gusa ya Jeannette Rwigema wari ufite kompanyi igurisha amatike y'indege kuri serivisi za leta zaba minafete eta major minadef nanjye ubwanjye najya kugura amatike y'abakozi ba leta yari afite kompanyi ya ITT igihe kimwe hari muri za bibiri relation hagati ya Jeannette Rwigema na Jeannette Kagame yari mbi cyane ndibuka icyo gihe haguma niwe wari secrétaire général muri MINADEF bavuga ko amafaranga dufata ya frais de mission cyangwa se yo kugura amatike tutagomba kujya kugura muri ITT ko biri blacklisted imana niyo mutemwe je narayiguze cyakora narahaguze ariko nzi neza ko bari barabujije MINADEF baravuze ko batagomba kuhagurira ndetse ubwo nashaka kubaza impamvu ntabwo bashatse gutanga ibisobanuro gusa impamvu babujije ko ari ukubera ko hari relation mbi hagati y'umuryango wa Kagame n'umuryango wa Rwigema byavugaga ko harimo n'ikibazo cy'uko madamu Rwigema yari yamaze kurangiza n'amashuri muri université Jeannette yari yanze ko abantu bazajya bajya muri ngo nuko n'abantu bavuze ko bazajya muri graduation ya Jeannette ya Rwigema bababujije ngo ntihagire umuntu uzajyayo ibintu nk'ibyo ibyo ariko ntabwo ariyo nkuru y'uyu munsi najya mvuge gusa ko kazora kutamugurira amatike no kudakorana na business nawe atari ibintu bishyashya ngo uvuge ngo ni ikintu cyabaye kuri kazora gusa kuri impamvu zidasanzwe oya ni kuri ya muryango meze bakwanze nyine no kuvuga ngo nta n'ahantu wagura n'urusenda cyangwa se naho wa nushobora kugira ikintu kimwe wimarira keretse uje ugakubita ugacinya inkuru umugani wabampuriki reka ngaruke ku bya kabise mupende ku kibazo cy'iriya tapi DAF wa presidence icyo gihe waguze watorije ko bajya kugura itapi ntabwo bavuga ngo mujye kwibuka kanaka yatanze amafaranga musekera unafite icyapfana na Kagame captain icyo gihe umusaza wigeze kujya agira akazi ko gukora procurement cyangwa se guhahira urugo rwa Kagame yavuze baramuhamagaye nawe yaje guhamagarwa baranamumaza nabyemera aravuga ati jewe ni jewe wagiye kugura kwa Kazora ntaho Kalisi Mupende yarahuriye n'ibi bintu by'itapi ni jewe wagiye kubigura rwose ku giti cyanjye Kagame ntabwo yigeze avuga ngo mureke tubaze ukuri kwabyo oya kwari kwamaze kumenyekana Kalisi Mupende ntaho yahuriye n'iri yatapi yo kujya kwa Kazora Kagame ntiyashaka kwegura kwa Kazora baramubwira ngo ibintu byabaye setup na Jeannette wirirwa gasanda za kubigaruka mu kanya baba bazi ko Kagame aho Kalisa Mupende bashaka gukura hariya muri presidence kuri ya makonfli yuko Jeannette Kagame yashaka kuvanaho umuntu wese Kagame yaba yizera none hagasigarana abe aribo begera Kagame umugabo we kavuga ati ubu noneho ndakontrola iriya office kuko mbere ntabwo ariko byari bimeze ngo rero Mupende kubera ko yari umwana wa Kagame yaramwizeraga aravuga ati uriya niwe target yanjye ikurikira ubwo ndavuga Jeannette avuga kuri Mupende nze rero amugezeho bamutega iyo capet yo kwa Kazora Kagame barabazi kuko Jeannette aramuzi ko nta n'ubwo ashobora no kubaza nta kintu na kimwe aramizi ko ashobora ari ukuza nyine akubita inyundo avuga ati mu musetting Kagame akoresha inama n'abo bantu maze kubabwira bicaranye uwo musore Mupende yaravuye mu Bwongereza nta n'ubwo ibyo byose by'uko Kagame yavuze ngo niba kagure kwa Kazora ibyo ntabyo yaraza noneho baramuhamagara avuga ati afande rwose ntabwo nange ntabwo mbizi sinari nampare sinzi naho bayiguze ati mubaze musekera musekera araza ati musekera ni wowe ninde wakubwiye ko ujya kugura iriya tapi ni Kalisa ndavuga ati oya ariko ibyo byaje bamaze kuvuga ko Kalisa ryama hasi baramukubita inkoni abamukubise ibintu na Himbara arabyivugiye Kagame Karusisi Ruki uriyesigaye kuri Special Forces ndetse na Wirirwa Gasana bo uko ari batatu barakubita kugeza ubwo ngo bari bazanye pick up y'inkoni zo bagiye guca mu kiyovu abasirikare bagiye baraca baca ibiti barakubita kugeza ubwo yapfuye kugeza ubwo Mupende Kalisa yapfuye ndabyita gupfa kuko yarapfuye arazuka bahamagara gasakure ngo azakore ibyo bita CPR aramuresisita aramuzura bahamagara musekera n'umusaza aruta na Kagame kure aramubwira ati ubu Captain Musekera ati ni Kalisa wakubwiye kujya kugura iriya tapi kwa Kazora ndatoya ati ni njye wabikoze rwose kuki mwadefinze wode ati ntabwo twaye tubizi bahita nayo bakubita bamugira intere bahita babajyana muri police nyuma y'akanya gato ariko mutekereze gato ya kubona umukuru w'igihugu ufite gereza ufite abapolisi n'abasirikare bose bamwumvira bashora kugenda bakamuzira kuko uko ashaka uko yabibategetse bakabwira ati ntazongere kota izuba ntazongere kuryota bakamubwira ati azajye arya rimwe ku munsi bakamuha ibyo kurya rimwe ku munsi bakamubwira ati bajye barya ibigori gusa bitarimo n'umunyu bakabikora ariko akumva ko agomba kongera agafata igiti agakubita niyo mpamvu mvuga ko dashobora kumwegizonera nubwo umugore waramuzi neza azashobora kumutegera ariko nawe ubwe ntidushobora kumwegizonera bamuha polisi bagezeyo byo kuvuga ngo yabayeho nabi byo sinabivuga torture yakoreye kuva icyo gihe babajyana ku Kicukiro bava ku Kicukiro bajya ku Murindi bamurega ibyaha bitatu birimo carpet iyo tapi yaguze ngo hantu sinzi ko bari kubivuga ko babivuze ngo yayiguze ahantu hatemewe intebe ngo yari afite mu rugo iwe bavuga ati nawe arafite intebe zihenze ati yazivanye he umuntu chairman wa board ya BRD baramaze ngo yavanye intebe nziza n'ibihumbi 20 by'amadolari byabuze igihe uyu mugabo yari mu Bwongereza ntiyari ahari iyo 20 byari yari muri masters ayikora mu Bwongereza yiga ndetse amakuru dufite nuko ibyo 20 byatwawe n'uwitwa Gloria Mbabazi wakoraga akora muri finance nawe mu rugendo barabafite bagiye nabwo banza ari mu Bwongereza amafaranga yahawe n'uwitwa Murenzi niwe wari warasigaye mu mirimo ya Kalisa Mupende hanyuma ndetse byaje kuvamo na Gloria Mbabazi kwirukanwa, ariko ibyo ntago byabaye igisobanuro. Uwo Mbabazi Gloria bavuze ko yafashe briefcase imwe mu 20 ayajyana ayahawe na Murenzi, bayajyana iyo bagezeho nibwo bavuze ngo basanze hora mu 20. Yarasigaye kwa Murenzi, yaratwawe na Mbabazi, ariko aho bageze basanze hari mu 20 muri za ngendo Kagame yatwaye muri za black muri za case noire batwara. Murenzi yaje gukurikiranwa cyo korora afungwa, baza kumwexonera kubera ko yari yemeye kuzashinja Mupende. Musekera yanze gushinja Mupende ibinyoma, aravuga ati jyewe ntabwo najya kubashinja inyoma, reka mfungure igihano cyanjye, kandi koko aragikora. Jeannette ahangaha niho yateka inzova, niho yateka inzova, urubanza ruva mu maboko ya Kagame rujya kuri Jeannette. Ndagira ngo mbabwire ko Mupende, uko mumuzi uko ariko kose, Mupende amaze kuva no kwiga, ariko na mbere hose kubera ko ataratinyaga Kagame, yarazi kuwe amwegereye cyane, yaruhije abantu bitwa Jeannette Nyiramungi ikintu cyo gufata ifaranga muri presidansi. Yaruhije Willy, yaruhije abantu bose y'amafaranga aciye iruhande, yabagiye ababwira ati muyasinyire, ndayabaha ariko muyasinyire, ndayabaha muyasinyire. Yabateje ibibazo ku buryo y'amafaranga acaga hirya no hino, yose aravuga ati musinye musinye musinye. Jeannette yagomba kuruhuka amuriye, kandi niko byagenze, ariko akoresheje umugabo we, kubera ko azi ko umugabo ari igikange, umugabo we ari igihamuke. Ibintu byose bimubwira ko hari interest za Kagame ziri in jeopardy. Kagame ahita acrushing abantu, niko Jeannette hariho niho yateka inzova, atangira kudiringa n'imanza za gisekumva ko Mupendera amaze kuvayo, bamujyana mu manza za gisirikare, bamucira imyaka 5 n'igice y'igifungo. Icyo gihe Kagame ntabwo aragishaka no kumwumva, aravuga ati reka mbijuririre, cyane cyane ko ikibazo kijyanye cyakora iby'intebe bari babivanyemo, kubera ko bavuze bati yabahaye amaresi, abereka ko ntabwo yigeze yiba izo ntebe, naraziguze, dore nuko naziguze. Hasigaye ikibazo cy'amatapi n'ibyo 20 nabyo atarahari ubwo bayibaga, ni ukuvuga ngo nta cyaha na kimwe yaregwaga. Ari amatapi Musekera yari yaravuze ko ari we wabyiguze, uwo ntiyaraza aho bayaguraga, ndetse n'icyo cyo kuvuga ngo Kagame yarababuje ntiyaranakize. Ari izo ntebe yarafite resi 20, Gloria Mbabazi na Murenzi nibo byari mu ntoke zabo. Umusore yazize gusa ko Jeannette ntiyakimushaka muri ya muri ya, kandi yari umwe mu bantu bari abita ko ari abagande Kagame yizera, afitiye trust, kandi bakibangamiye Jeannette kuko ntiyatinyaga rwose. Jeannette yarazi ko Kagame ari se nk'uko nawe yabigaragaje. Aravuga ati reka njurire, sinzi ko iyi ngiye ari naivete namwita, nakwita yagize Mupende, cyakora namwita ko ari naive, kuko n'ubundi yagomba kureba akavuga ati ubundi ibyo bandeze byari bishingiye kuki. Ajuriye bamwongera bamuha indi myaka ahubwo 9. Na cya cyaha cy'intebe bari bavuze, bahanaguye bavuze ko batazakimukurikira kuko yarerekanye amaresi, nacyo baravuga bati ndetse nacyo kiragarutse. Nibwo bwa mbere cyangwa se niho honyine mu Rwanda urukiko rw'ubujurire rutangira kuburanisha urubanza mu mizi, nibibaho hose ntabwo ari mu Rwanda gusa, ntaho biba ko urukiko rw'ubujurire rujya gusuzuma amakosa yabaye mu mikirize y'urubanza, ntabwo rujya muri ibyo bita facts, ntabwo bijyaho, ahubwo bishobora kureba kuvuga ati izo mwagize facts zitagomba gushingirwaho. Ariko ibyo ntabwo ngiye kujya muri neza y'amategeko, ndo ndavuga icyo uyu musore urupfu rwe n'uyu munsi icyo rusobanuye amateka y'Abanyarwanda. Ku itariki ya 9/3/2015 arangiza ya myaka, bamwongereyeho bamwongera imyaka igera kuri 9/6, baravuga ati yitwaye neza mu murekure. Cyagari nk'isomo bamuhaye bati ntukazongere kujya ubaza wagufunze, tusha no guhana 20 na 30. Nibyo mpamvu navuze ntiyende yari naive, ko niba bagukati bakuburanisha ibyaha utakoze bakagukata imyaka 5 ujya kujurira iki? Nuko yatarasobanukiwe. Hashize amezi anafunguwe, nibwo yagiye gusura mu anti we muri Uganda, ntiyageze bamufatiye gatuna, baramuzana mufungira kwa gacinya mutorutira cyumweru cyose, nyuma aho bamujyana ku murindi baramubwira bati imbabazi wahawe na nyakubahwa urazambuwe, kubera ko hari amafaranga yahazawe y'urukiko utishyuye. arongera aravuga ati ayo ngayo niwe ari cyo kibazo reka nyishyure batoya ntabwo ari ibyo ahubwo urayishyura ariko unagumemo ku itariki 15 z'ukwa gatatu 2019 igihano cyose yari akirangije amara ari ku murindi amara amezi anako iminsi itatu azi ko ari bufungurwe bakamubwira bati hari umuntu mugomba kuvugana mbere yuko ufungurwa uwo bavugaga ni urupfu ntabwo ari umuntu umunsi wa kabiri wa gatatu ugeze baravuga bati uyu muntu ubwo yarangije ahangaha ku murindi reka abantu bataza kwibaza kandi we yarabaraga iminsi abanyaruru bavuga bati ejo ndataha yarabaraga iminsi baravuga bati muri iyo minsi itatu bariho biga icyo bakora nibwo nabwo ku makuru twamenye baravuga bati ubwo agiye kugenda mumujyane I Kanombe bamuvane hariya urugambo rugabanuke tumujyane ahantu tuzamwicira bamujyane I Kanombe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2019 nibwo bamujyanye I Kanombe muri gereza hariya hafi yaho barwa by'abagamba babana bamutabazi ndetse na barugigana n'abandi rusagara nyuma y'amezi atandatu nibwo yaje gupfa apfurupfu nk'urwo Kizito yapfuye bya bindi bavuga ati hari uwo mugomba kubonana uko babazaga buri munsi hari uwo mugomba kubonana mbere y'ukuvamo n'urupfu bavugaga ise mubyeyi we yandikira Kagame aravuga ati umwana yarangije igihano nyakubahwa urwandiko bararusuzwa ariko barahageze ariko barabisuzugura yakize amarozi abantu bari bafite uruhare muri ayo marozi harimo uwitwa Lieutenant Colonel Ruzindana mbere igihe bashaka kumurogera ku murindi Majoro Gasasira umusajenti witwa Kefasi Bene Rugaba umusepese witwa James Kalisa ubwo ni muri polisi ndetse n'umuntu wari soroze icyo gihe witwa Gatama iyo niyo groupe ubundi bari bavuze ko bakora coordination y'ayo marozi bakamuhitana ariko uwamutekeraga aza kumusinyara ayo marozi ntiyayarya ubu uwamutekeraga yenda ubu ngubu nawe yarapfuye abaye amateka kuri we ntabwo byari igitangaza ko bamwishe kuko yari abizi ko bazamwica urupfu rwe rwari rwarapanzwe yari abizi nta gitangaza cyavuyemo ariko hari abantu bagomba kuzabisobanura nk'uko ndiho mbabwira ko ngikomeza gucukumbura iby'iriya nkuru ya Nyamvumba n'uyu munsi n'izi mpfu nk'izi ngizi zose aba nibo bazagenda bavuga byinshi bijyanye n'izi mpfu za hato na hato bagenda bita impanuka cyangwa se ubwiyahuzi Jeannette Kagame navuze Jeannette Kagame simuvuze kubera ko yenda we hari igihe azaba atagihari Willy Rwagasana Ines Mpambara Rukika Rusisi Ruzindana Gasasira Cleophas Benerugaba James Kalisa ndetse na Gatama yewe na Baroza Kabuye bakoreshejwe mu bintu byo kuzaza kumushinja kuko bari mu bantu yimaga amafaranga abo bose ndizera ko bizaduha kumenya ukuri kw'ibintu igihe cyabyo nikigera ibi rero ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo yenda n'amateka gusa izi mpfu ziracyakomeza za hato na hato ejo bundi turo turabwira rubanza rwa Nyamvumba rushobora kuzarangira nk'ibi bya Kalisa Mupende niba abagomba kugira icyo bakora batagikoze ibyo wirashobora kwibeshya ngo Kagame aramukunda cyangwa se ngo barabanyige cyane cyangwa ngo Jeannette ntibishoboka abantu bose baraba buddies ba Kagame fata Kayumba fata Karegeya fata Sam Nkusi fata yewe na Kalisa BCDI umbwire ubwo mvuze abo ngabo cyane reka mfate nka Emmanuel nako nka Eugene Gasana mfate abantu bamwe baba bamubereye aba babyaye abana be muri batisimu muri abo ngabo mvuze harimo babiri ubundi ibintu bishoboka sinzi niba na karate zo kwa batarongeye kujya kubyara bwa kabiri cyangwa bwa gatatu muri batayisimu bari abana ubishobora kuba na za karate de bateme barazitaye ubungubu ntibashobora kubivuga kubihingutsa none se mwitekereza ko mwebwe abo bandi ubu noneho ko ari na danger mwebwe muhegereye ni mwebwe mugeze ku isiketa niyo ndatekereza niba abasirikare b'u Rwanda barimo Kazura barimo Willy Rwagasana barimo n'abandi mudashobora gutekereza yuko mushobora yenda kurebera n'ahandi ko ntabwo ari mwebwe mwamukoze amateka ya mbere ku isi mukareba muri Mali mukarebe no mu bindi bihugu bitandukanye nka za Egypte n'ahandi, murebe noneho muri Cameroon naho birimo biratutumba. Genda hari mwahigira isomo mukamenye ko nta muvandimwe mufite muri Kagame, nta muyobozi mufite muri Kagame. Ubu Jeannette wabaye personal, wabaye non grata muri biro bya Kagame uyu munsi, asa naho ari we in charge, ariko nabwo murabizi ko ari ukuzabirwaniramo. Bakunzi ba Radio Iteme, iyi nkuru nayigarutseho mbigendereye, ndabizi ko imaze umwaka, ndabizi ko bamwe mwarayumvise, ndabizi ko hari abantu bashobora kubaza ati relevance yayo ni iyihe. Irahari cyane, irahari cyane, kuko nyuma y'uru rupfu rwa Kalisa Mupende, murebe niba hari impinduka zabaye cyangwa murebe izikwiriye kubaho. Hari abantu bamwe buri munsi bimwe dutekereza ko yena ntacyo bimaze, umunsi umwe hagira umutwandikira akatubwira ati ibi bintu byankanguye, murakomeza guhumura Abanyarwanda. Ni muri uru rwego ngira ngo uyu mwaka ushize Kalisa apfuye, yishwe urupfu nk'urwa Kizito, yiciwe muri gereza ya Kanombe n'ubumwe yari umusirikare ndoka umusivili. Hari abantu bakwiriye kururebera mu ndorerwamo yabo bwite cyangwa se mu kazi bakora, arebo muri iyo myanya bakongera bakevura bakavuga ati how safe are we, dutekanye ku ruhe rwego hagati yanjye na Kagame cyangwa se na Jeannette, mu gihe nabo ubwabo batumvikana bakabagira political football field mu Rwanda muri kibuga cy'umupira. Ndizera ko ibiyenda hari abo bizafasha muri bamwe basanzwe bakora na Kagame, bakamenya ko batazigera bizerwa na rimwe. Ntabwo Kagame azigera ajya gusabira nk'uko yasabiye Kalisa Mupende akamukwera, ariko yarangiza akanywa amaraso ye. Iyi power struggle iri mu izi ntambara Jeannette Kagame yatangiye zishingiye ku turere, ntabwo zishobora kurangira na busa, zishobora kurangira. Kandi nabwo Kagame akabimenya akavuga ati nubwo bariho banteranya na bene wacu akavuga ati bagati n'ibisambo ati reka tubegeze hirya, ryo ariyo sloga ya Jeannette. Ariko murebe mu gisirikare nabo harimo za division zose, bwo navuze divisions ariko naho mvuge division za gisirikare. Division za gisirikare ziwe nabo bantu mwita ko bavuye Uganda, yewe na zira specialized units zose nibo bantu bizewe mu ntambara bashobora gukoresha igihe cyo kuvuga ngo bafite yenda ngo batewe, ariko se bazarwana barwanirana kandi babamaze, ari abantu basigaye gusa ngo bitwe ko ari ibikoresho gusa. Ariko hera kuri chief of staff, niyo mpamvu ngiye nanga ibintu bya conspiracies n'amakuru rimwe na rimwe atari hari nibyo nagiye mbona nkabona bavuga ngo chief of staff ngo ni umuntu ngo witwa ngo general Musemakweri yavuye kera, ubu hari uwitwa Jean-Jacques Mupenzi. Ariko nk'ibyo urabibona kwigwa tubyenda teninga ntabwo ari ngombwa, gusa fata Jean-Jacques Mupenzi niwe ukuriye ingabo zirwanira ku butaka, n'aba division commanders boss nabo bantu bivuga ko bavuye Uganda n'izo specialized units, warangiza agafata administration akayishyira muri iyo francophonie. Kagame ibyo akora we wumva ko abizi, hanyuma agafata protection ye bwite nayo ikaba irendepanda kuri izo division cyangwa se kuri iyo commandement yose, kuko aravuga ati nibura mfite aka karima kanjye biramutse bivanze yena nzabigenza ukunuko. Ariko ibyo amaherezo yabyo nuko bizasenya systeme yose ikazajya igwa nk'uko zibuji igenda iyonga, kandi ni naho bigeze ndetse igeze kure cyane. Icyo nasabira abagenzi bacu gusa bari muri ya regime nuko babisobanukirwa bakamenya aho ikibazo kiri bakigira ndetse n'ahandi, ntabwo baba ari abambere aho kugira ngo upfure imbwa. Ese ubundi nkawe Kazura wakwifuza ko usezererwa muri ubu buryo bwa nyamvumba, aho ugeraho ugasanga umuryango wose uri ku ishumi n'abo bandi bose navuze? Ariko sinjye batekerereza yindi gihe cyanyu muzabyibazaho musange twaravugaga cyangwa se ibyo nababwiraga ari ukuri. Ndagira ngo ntabatindiye ahubwo mbabwira abantu b'intwari, abaturage bo muri Kangondo, abaturage bo muri Kangondo bagiye mu karere ubuyobozi bukanga ko bafata amashusho kubera ko hari ibyo bahishaga. Igihe uhanga kamera nuko ufite ibyo wahishaga, ariko ubutwari bagaragaje na message bahaye ubutegetsi, ndibaza ko bababwiye ko revolution koko ishobora kuba mu Rwanda. Reka mwumve amwe mu magambo bahavugiye.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho mu gitondo cyo kuri wa gatatu akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali karamutse kajyana abaturage bahagarariye abandi bagomba kwimurirwa Inyarutarama ngo bajye gusura inzu bazimukiramo. Igikorwa cyagaragayemo ubushyamirane kubera kutumvikana ku mazu barimo kubakirwa, abaturage bagakomeza kuvuga.
Urwo rusaku rwumvikana rushingiye ku bwumvikane buke hagati y'ubutegetsi bwa karere ka Gasabo n'abashinzwe umutekano wo mu rwego rwa Daso bashyamiranaga n'abaturage batuye Inyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro bagomba kwimukira mu Busanza mu karere ka Kicukiro. Intandaro y'ubushyamirane n'inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta muri Gasabo n'iz'umutekano zari zajyanye aba baturage gusura inzu bazimugirirwamo maze zigezeyo zitangira kubafotora. Umwe mu baturage afotoye iryo tsinda ry'akarere maze Madame Pauline umuyobozi nshingwabikorwa wa karere ka Gasabo ahita ategeka inzego z'umutekano kumwambura telefone. Ubushyamirane buvuka ubwo telefone irameneka, igikorwa cyo gusura amazu kirahagarara. Nta munyamakuru wari wemerewe kugera muri iki gikorwa ku buryo n'abagezemo batemerewe gufata amajwi n'amashusho. Ijwi rya Amerika yahageze mbere y'abandi, yari yazitiriwe mu marembo y'ahari kubakwa inzu kuko kuhinjira bisaba uburenganzira bwanditse butangwa na Savanna Company yubakisha aya mazu. Uyu mukozi yavuganaga n'umukuriye kuri telefone amubwira ko tutemerewe kwinjira.
Because they come with one journalist from Voice of Africa.
Ndashobora kwinjira kubera umunyamakuru kubera ko bazanye n'umunyamakuru wa Voice of Africa. Voice of Africa, ah, nako Voice of America. Yego ndino.
Ariko nubwo tutemere kuhagera mu buryo bw'ibanga twabashije kumenya muri make ubutumwa ubutegetsi bwanjye n'aba baturage. Uyu ni madame umwari utegeka karere ka Gasabo.
Kwari tubazanye ngo musure muhabone ntakagire ubabwira ibintu ari nabavuga ngo ntazihari. Muraziboneye ko zihari. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ibirebana na za discussions z'ukuntu ibintu byabazwe, nge ndemera, nge sinemera. Mwese muratandukanye, imitima iranatandukana. Uko umuntu akunda, uko umuntu abona. Ariko inzu n'izi ntabwo tuzubaka tuzipfundikiye ngo mwe kwa mutazi zari. Icyo twari tubazaniye kugira ngo muzirebe. Mwarazisuye, murazibonye. Ubwo igisigaye ni ugutegereza ko zizura tukareba uko tubafasha kwimuka n'ubundi mukaza mukimuka.
Abonye ituze ribuze hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage, madamu umwari ari kumwe n'abandi bakozi b'akarere bahise burira imodoka baragenda. Abaturage nabo basigara bivovotera amazu n'ibyabaye kuri bagenzi babo.
Ibyo duhuye nabyo ni agahomamunwa.
Gute?
Baduhamagaye ngo nituze batwereke ngaho inzu zigeze. Ari inzu dusanze uko twahereye kera tuzanga niko zikiri, ntacyahindutse. Ibyo birangiye ngo tugiye gukorana inama nabo bafashe mugenzi wacu bamumenera telefone bari bagiye no kumukubita. Hari n'uwo bakubise ingumi. Twe tubona bari bafite gahunda yo kuwudutsinda mu iki gipanga ahubwo.
Bwana Fabien Barizeye umwe mu bagomba kwimurwa yari afite telefone bivugwa ko inzego z'umutekano arizo zayimenye muri ubwo bushyamirane. Kuri ibi bikomeje kubakorerwa ni igitugu cyo gushaka kubimura ku ngufu.
Urabone ibi ni ibishimangira igitugu turi gushyirwaho. Izi nzu twarazanze. Ese buragira ngo tuzakoreye.
Ijwi rya Amerika kandi ubwo yari mu Busanza y'abaturage bategurizwa gutuzwa kubera ibyamubayeho muri uko kugundagurana n'abashinzwe umutekano. Uyu mubyeyi kuri mikoro z'Ijwi rya Amerika yahise ahungabana avuga ko atewe ishavu n'icyemezo ubutegetsi bushaka kubahatira cyo gutuzwa ku ngufu mu mazu batishimiye.
Ibi twabizanye ku karubanda kugira ngo abahisi n'abagenzi badutabare bumve ko dufite akarengane mu mitima.
Aba baturage bagakomeza kwibaza uburyo rwiyemezamirimo ugomba kubimura ari nayo wabakoreye igenagaciro ku mitungo yabo, batigeze bafata umwanya ngo barigireho impaka, ahubwo ubutegetsi bukaba inyuma ya rwiyemezamirimo.
Ubundi ni gute umushoramari aza kubarira umuturage akamukorera igenagaciro? Iryo tegeko ryasohotse ryari riteganya ko uwakubariye ari uhindukira akajya no kugutegurira ahantu zabo.
Mu bagomba kwimurwa ku isonga harimo abasenyewe kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 no mu ntangiriro z'uyu mwaka, ariko harimo n'abagituye Inyarutarama bagomba kuzimuka mu bindi byiciro. Bwana Jean de Dieu Shikamari muri abo aravuga ko iby'iki kibazo ubutegetsi nibuguma kugitwara ku muvuduko kiriho gishobora kuzatwara ubuzima bwa bamwe.
Iki kibazo njyewe uko ndi kubona kizarangira Inyarutarama haguye abantu. Kuko niba tubonye igitugu kibaye ahangaha, nta mahirwe tugize. ngira ngo iyo haba n'abafite imbunda haba habaye baraswa ni ukuvuga rero nk'abasigaye hariya twamaze kubona ibyabaye kuri bagenzi bacu twiteguye gupfa nge wumfite gahunda yo kugura serikeye nkayishyira iwanjye uzansenyera inzu ariko ubanje kuyimbikamo ntese urumva hari ahantu hatazagwa abantu ubuyobozi ubutumwa mbuhaye bagende bateguriye amasasu yo kurasa Nyarutarama ubundi babone ko twimutse
bishobora gufatwa nk'ubwiyahuzi
nge ku bwanjye ndabifata ko nziyahura ku mutungo wanjye nta muntu nzahohotera ntawe nzasanga iwe uzansanga iwanjye nzamwiyahuraho
shikama gakomeza avuga ko igihe cyose ibintu bidaciye mu mucyo ntawe uzabakura ku butaka bwabo
abanyarwanda ari abari mu gihugu ari abari mu mahanga bamenye ko Nyarutarama igeramiwe kandi ko twiteguye kuzagwa ku butaka bwacu amaraso yacu akanyobwa nabwo
ubusanzwe iki kibazo cyo kwimura batuye Nyarutarama kireba imiryango isaga 1500 yose hamwe gifata umuzi mu mwaka w'2017 ipfundo ry'ikibazo rishingiye ku kuba ubutegetsi bwite bwa leta bwarahatiye abaturage kubakirwa inzu mu gihe bo bashaka amafaranga abasesengurira ibintu hafi bakibaza uburyo rwiyemezamirimo yakomeza gushyira ingufu mu kubaka inzu zo kubatuzamo mu gihe bamwe mu bagomba kwimurwa bo batabikozwa itegeko ryo kwimura abantu mu Rwanda ku bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko amasezerano n'abagomba kubahirizwa kandi akagira agaciro mu gihe cy'amezi ane hagati y'uwimura n'uwimurwa nyuma yaho ku bwumvikane bw'impande zombi amasezerano ashobora kugumana agaciro uwimura agategekwa kwishyura 5% by'agaciro k'umutungo kugeza ubu kwikubitiro hari amakuru ko hashobora guhita himurwa imiryango 800 ehe wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
inkuru rero akaba ari ya VOA abaturage nta kintu cyinshi kinini nshobora kubavugaho ni intwari mu zindi ni hahandi usunika umuntu warangiza ukamugeza ku gikuta byonyine ubujura bwabo kumva abanyamakuru baza bati mubegeze inyuma ntimubereke baza nuko koko mufite ibyo muhisha rero reka mbabwire navuze ejo bundi uburyo President Museveni yagiye gukora deal ya pipeline hamwe na President mugenzi we wa Tanzania bimwe mu mpamvu zatumye atayikorana na Kenya hamwe abanyakenya bavugaga ko rwose bumva babaye betrayed bagambaniwe kuko bumvaga ari bo bantu bagomba kuyibona mbere y'uko abatanzania bayibona biturutse yenda nuko aho ituruka cyangwa se proximity na Kenya ntumbaze ariko bimwe mu bisobanuro batanze bababwiye ko imwe mu mpamvu ari uko kurekompansa abaturage muri Kenya bitwara nibura amezi 28 bikwereka ko nyine bubwabo baba bambahaye agaciro abaturage babona bagomba kwimura ibyo ariko ntidushobora kubigereranya igihugu cya Kenya na demokarasi cyangwa Uganda nuko avuga igenge n'abwisanzure bafite n'igihugu cy'u Rwanda niho honyine nta handi ushobora gusanga karengane kibihekana umugani wa barafinda aho abantu babikora mu buryo banaburinga abantu uramusenyeye warangiza ntibigutere n'ikimwaro ntabwo politiki yo kwimura abantu igihe bikorwa urimo gukora bifitiye igihugu cyangwa se inyungu igihugu ntabwo ari ibishyashya naha muri Amerika bibaho ibyo byaye politiki yo kuexpropria abaturage bibaho igihe ugiye kubaka yenda ikintu gifite ari ibintu bizana economy muri societe ari ibintu byenda bikatuvuge se niba ari ibitaro cyangwa iki ariko bakora ikintu bita just compensation ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubaha amafaranga y'ushatse yose oya ni ukuvuga ngo ugomba kubaha ingurane ubwo nicyo yenda ntekereza mu kinyarwanda ngenekereje nabyita ingurane rero ni iyi ntabwo ari ukubaha iby'umurengera kuko nta bucuruzi buba buhari nta nyungu ziba zirimo ahubwo ni ukubaha amafaranga ariko ntabwo bashyira mu gihombo ibi byose biro biragenda bizana ingaruka muri ekonomi y'igihugu cyacu amafaranga yose n'ubujura bwakozwe na leta na Kagame n'umuryango we ndetse nabo bafatanyije barangiza ngo no kugira ngo umujyi use neza turimura abaturage kugira ngo tuhatere indabo abaturage ntibazongere guhinga ikigori munsi y'urugo ahubwo bajye bahatera indabo kugira ngo bise neza neza ku muhanda baburaye njije gusa mukanya nahoze mbona ngo abacuruzi bari mu bihombo kubera uburyo bwashyizweho na Tanzania mu gupima virusi uribaza Tanzania yatanze liberté mu buryo bwo gukora bwa byo kuvuga ngo bya virus baraterana bajya mu nsengero bagakora bagasocializing nta rusoni ngo kubera gupima virus ngo washye oh no icyo bashatse kubabwira ni message no kubwira ko batabashaka kwera iyo muri mukorera ibindi bihugu ubwirasi bwanyu butangiye kubagaruka. Iyi ni inkuru iri ku gihe nzayigarukaho mu biganiro byacu bikurikira, ariko kubera ko ijyanye na diplomacy ijyanye na isolation cyangwa se gushyirwa mu kato kw'igihugu cyacu kubera uburyo cyagiye cyitwara. Tanzania kuri virus ya corona ngo niyo ngo yashyizeho uburyo butuma abacuruzi babo mu gihombo, ntabwo ari byo, ntabwo ari uburyo, kandi muzi ukuntu bashyize imbogamizi ku bacuruzi bo muri Tanzania. Twarabivuze ahangaha kuri radio iteme uburyo abatanzania bagiye binubira gahunda yo donc ukuntu bagiye bafata bavuga ukuntu ngo abanyarwanda bagiye bashyiraho uburyo bugoye bwo gupima abashoferi hariya, bakababwira ko ngo imodoka zabo zigeze rusumo ngo bagomba ngo kuzajya baziha abashoferi b'abanyarwanda. Ibyo ndizera ko ko mubyibuka abashoferi b'amakamyo bari baragiye mu Rwanda bakaguma bafite donc barabakumiriye kugenda bavuga abatanzania bavuze ati ntituzatuma baca hanga. Audio yenda ndaza kuyibona, ariko mugihe tarayibona ndagira ngaruke ku nkuru nababwiye Rusesabagina. Rusesabagina ngo yamanutse mageragere, ariko hari ibintu bibiri. Fondasiyo ye iriho irakora kampanye ndetse irasana buri muntu wese kwifasha gukora kampanye no guhamagara n'amatelefone yayatanze. Yasabye ko abantu bose cyane cyane abanyarwanda twebwe ibingi biratureba, kubera ko nk'uko mubizi mu Rwanda ibi byabaye kuri Rusesabagina bishobora kuba buri muntu wese. Umunsi rero basabye ko mwahamagara no guhamagara kuva mbere kugera kwa gatanu babarire kuva saa tatu n'igice kugera saa sita n'igice, ni ukuvuga ngo ni amasaha atatu, mukongera saa saba n'igice kugera saa kumi. Amasaha yose aramushobora guhamagara mugasiga ubutumwa n'igihe batakwitaba. Ngiyi nimero ya telefone, reka nongere mbaha amasaha saa tatu n'igice za mu gitondo kugera saa sita n'igice, mukongera saa saba n'igice kugera saa kumi. Njyewe uyu mukoro narawukoze, ariko ndizera ko buri muntu wese nawe azawukora. Ni 202-233-6900. Ni 202-233-6900. Iyo ni nimero mushobora guhamagara mukababwira ko muriho mubasaba yuko ba urubanza rwa Rusesabagina, sinabwita urubanza, ryashimutwa, ryasobanuka. Reka rero ndagira ngo mbakinire audio ya wa musirikare utivuye izina ko witwa Ruzigamanzi David Mudemobe, nyuma yo kumva Bamporiki ngo buriya biriya bintu byo gucinya inkoro. Bamporiki yaravuze ati kuki nshinya inkoro abandi akaroba babara, iya bakari babara nge mu babara hehe, ngo buriya biriya bintu byabaga mu bidishi ngo ntabwo ari ibintu bishyashya amateka y'abanyarwanda. Ruzigamanzi rero yatunyira mu mateka makeya y'abidishi, reka tumwumve mbere yuko tujya cyangwa se dusoza ikiganiro cyacu.
Uyu munsi rero ngiye kohereza audio cyokora cyo iri mu mateka kandi ikubiyemo ikinyarwanda gikomeye kugira ngo abanyarwanda b'umwimerere batega amatwi cyane kugira ngo bamenye icyo biganishaho. Inkuru iravuga ngo umwami w'Abidishi bari mu mujishi n'abagaragu bagaragiye umwami. Nimwumve, ntakiriho kitahozeho kera. Kera habayeho umwami witwaga umwami w'Abidishi. Bukeye ashaka gushyiraho itegeko, ariko abona ko abakuru bashobora kuryanga. Maze ahamagara abasore bose arababwira ati, gahunda rero iteye itya, buri muntu ni ukwica abasaza. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ukwica se. Bose bagashira abasore bati cyane, maze bahera ko abasaza barabatikiza. Ariko umusore umwe ahisha se. Umwami abwira abasore ati, rero uhereye uyu munsi icyo nzajya mvuga cyose mujye muvuga ngo yego mwidishi. Abasore bati cyane. Bukeye bajya guhiga bica ingwe. Umwami ati, uruhu murukureho neza murumpamireho. Bati yego mwidishi. Uruhu bararumwambika, maze uko rwuma ruramukanyaga. Arataka ati, ndakomerwe mwidishi. Nabo bati, urakomerwe mwidishi. Ndapfuye mwidishi. Bati urapfuye mwidishi. Kera kabaye umuti wabuze. Umusore umwe ati, ariko habonetse umusaza waduha umuti, ntimwamwica batoya. Maze wa musore wahishe se aramuzana, aravuga ati, ngaho uruhu, ngaho nimuzane umuvure, amazi mwuzuzemo amazi mumunagemo. Maze uruhu nirumara gusoma rugatumbama, mumukuremo, mumukureho. Ngera gutabara. Bagabo bene data, twarishwe, twarajugunywe, twaribagiranye, twateshejwe agaciro, twaruhiye umuntu arangije adusezerera nk'imbwa, aduha urusenda rw'intica ntikize. Ubu se wowe 2020 yamara iki? Cyangwa bwa busa busa bagiye batunagira urusorongo two twakumarije iki? Ese ni akahe gaciro twahawe nk'abantu bitangiye igihugu? Mwibuke amajoro, urugano, imbeho, imvura, izuba, imvune, imvungure, inzara, amaraso, ubumuga n'ibindi byinshi cyane ntarondoye namwe muzi neza. Twarangiza tugasezererwa nk'imbwa, maze bikaribwa n'abatarabiruhiye. Na Kagame wari ku murindi wa Byumba, twamutumira kumubwira ibibazo byacu akanga akadusuzugura. Ese ninde wigeze atuvuganira? Ninde watwitayeho? None babonye bibakomeranye bati, demobu bose, inkeragutabara zose zavuye ku rugerero bagaruke barengere ubusugire bw'igihugu. Ese igihugu ni iki? Cyangwa igihugu ninde ko twakirengeye, ko tukirengera cyo ntikiturengere? Maze inyungu z'igihugu zigahabwa abataziruhiye. Bati ibimuga kajorite mutahe, abasaza batahe, ababaye mu ishyamba babandi bazi Kayumba bose batahe, abazi amateka y'urugamba n'ibyabaye byose batahe. Maze bakandika amazina batabarije cyangwa ngo bagishe inama abo bashaka kwirukana bakabahimbira ibyaha ngo ni ba indisipurine abasinzi n'ibindi muzi none byabakomerana ngo ni muze reka akanwa karya byumve kavuze induru nabwo ntiwumve barabashuka ubu se nibwo tubaye abantu cyangwa se nibwo tugize agaciro twarasebye twataye agaciro bihagije twataye igihe twibwira ko tuzabona inyungu z'ibyo twaruhiye ariko twasanze twararuhiye umuntu nta gihugu twabonye kuko kubona igihugu ni ukubona ijambo ntaryo twabonye nta gihembo twabonye nta nyungu n'imwe nta sambo twabonye ababyeyi bacu barateraganwa hirya no hino n'ibindi byinshi tudafite kandi bitabuze ndetse hari n'ababifite batarabiruhiye ntabwo turi injiji kandi ntitubuze ubwenge ahubwo tubuze ijambo kuko twaryambuwe ntabwo turi za roboti kadahumeka iki gihe ntabwo ari icya fata utazi aho ujya utazi iyo ujya n'iyuva apana turabyanze namwe nimubyange nkera gutabara kuba ibikoresho by'abantu bishakira ibyabo akabuze mu isiza ntikaboneka mu isakara none se ubu nibwo batwibutse oya twarize nta gishya tubategerejeho nta nyungu kandi nta gaciro tubatezeho mwadukamye amakaba none murashaka n'amarindira nyamara inka utaragiye ntuyibaza amata abidishyi babonye ko bikomeye none bibutse ko tubaho bibutse ko turi abantu igihe twataye kirahagije ntacyo twakuyemo uretse gukena gusuzugurwa kumugara gusazira ubusa ntacyo dufite kuko ibyo twaruhiye byahawe abatarabiruhiye ngaho nimuhurure ariko ikinyoma gihabwa intebe rimwe ntabwo gihabwa intebe kabiri ntacyo muzakurayo ngaho rero mugire amahoro ariko kandi mugire n'ubwenge murakoze cyane yari mwene wanyu Ruzigamanzi David inkera
none togaye bekorwa hakere mpomoro yisanwa dusangira n'igisoko kwikoma n'umukuru ni kuri isoko y'ibibazo none umwe bucagase ko nta ruhande mfite ebo kajari mu Kigali irebero epfo butamwa ndeke Kigali cebugesera korococo bashize kuruhu inkomere zihabyiganira Kochiyozo imirambo yarukokoma yoka kaboga yarahiye kuva mu birendiro ushenye dushoje nyagatare baje muri Rwanda burende ibukanya kugira imana ibihumbi by'abasore baruhungiye amaraso ngubumwe bumeke
ndetse no mu bindi biganiro byacu bya Radio Iteme reka rero mbararikire ibindi biganiro bizaba muri iki cyumweru hari ikiganiro cy'abavandimwe ba Ben Rutabana kizaba kuri iki cyumweru iki ni ikiganiro kizibanda gusa kuri tuzaba turiho turebera hamwe nyuma y'umwaka nyuma y'umwaka gato gusa aho tumaze igihe tumaze nako tutari kumwe n'umuvandimwe Ben Rutabana iki kiganiro kikazaba ku cyumweru ariko tuzababwira kuri gahunda za Radio Iteme ndaba no kuri YouTube igice kiganiro n'amasaha bizabera reka rero mbashimire kuba twabanye muri iki kiganiro ndetse tukaba hari ibiganiro byinshi biri imbere nk'uko nabasezeranije harimo kiriya cy'amagufa abantu benshi batwandikiye baduha amakuru ku bijyanye n'aya magufa yo kwa Petronide na Simbizi ubwo rero tuzabigarukaho mu minsi iri imbere, nabwo nzabamenyesha igihe icyo kiganiro cyacu kizabera. Hari ndetse n'ibya COVID bimaze kurangira, ndavuga icukumbura twarimo twararangije, nabwo nzababwira uko igihe nako tuzongera kuganira kuri iyo nkuru, ariko icukumbura ryo ubwaryo ryararangiye, hasigaye gusa kuyishyira kuri gahunda. Reka rero mbasezereho, ijoro ryiza, mukomeze mubane n'Imana aho muri hose naho butaha.
Kamara, ninde wakirengagiza abo